I'm not fancy, I'm calm, I'm Quincy. I'm so simple, fitting so I'm zancy. I'm not fancy, I'm calm, I'm Quincy. I'm so simple, fitting so I'm zancy. I'm not fancy, I'm calm, I'm Quincy. I'm so simple, fitting so I'm zancy. I'm not fancy, I'm calm, I'm Quincy. I'm so simple. Amandla njengebhele ngingazi impilo imele ngicede isikele ngingawazi umnyanga wejele kusebenza nzima ngivuke ebusuku ngifuna abanye balele ngivane esigemegeme ngingazi nanga ngibazi kushisa ikwayisipheme wait ngibukele umpheme ngichaze ngemakati nacheme hlonipha ngicelwa ngipha ngihlale endlini ngaphandle isikhipha bengicinisa wengcono umsipha leso sikhathi bangananexit abantu bangananaba nami ngaqala ngaphumelela awubheke manje sebasemva kwami yazi sebabhizi nami bahlukumeza umoya wami bahlukumeza umoya wami bafuna ukuvusa umoya
abami
wenza kahle bakuzona bakuzonaitamfor wayisekhona mina nabo usazobona wenza kahle bakuzona wenzakani bakuzona itamfor wayisekhona mina nabo usazobona wenza kahle bakuzona wenzakani bakuzona itamfor wayisekhona mina nabo usazobona wenza kahle bakuzona wenzakani bakuzona itamfor wayisekhona mina nabo usazobona wenza kahle bakuzona wenzakani bakuzona itamfor wayisekhona mina nabo usazobona wenza kahle bakuzona
abantu
bangikhuluma kakhulu indlebe yami seyizine silona yeye umola ubhaye sibhinga ubhaye hona yo tlelelake mbashe akasekhona ukulimolda benurapha kamnani mara nje khona ukusashona sibane nzima bafethu ichansi yami yokuthi ngizizwise mpumelelo yami ifasi kakhulu angeke niyimise cala nisize nizenzele ifavor ethize nikukhuluma into engayazi kuyafana angeke ningiwise angazi ngikuhlupha ngani mangifuna ukwinto okusikiphile akusindaba yenu ukuthi ngithanda ukubhokisa esitebusika ichansi yami hama dala ningiphila esikhathi ningibona ngathi isitebhi sempumelelo ngiyafika ivili lempilo nilibheke lajikajika okustomp kuzosika kuzoshisa ebusika dala ngakho akudilika mbika ngimcika bheka manje kumangalisa njani ngizangena impika vala ngizovula ngizodlula akha ngizophula noma ungabhula vala ngizovula vimba ngizodlula akha ngizophula noma ungabhula vala ngizovula vimba ngizodlula akha ngizophula noma ungabhula vala ngizovula vimba ngizodlula akha ngizophula